Democratic Alliance e fetisetsa mantswe a matshediso ho malapa a bafu ba bararo ho batho ba bahlano ba ileng ba thunngwa ke Leponesa Mane Hanneman ka Sontaha. Re le Democratic Alliance re lakaletsa batho bana hore ba fole moyeng. Ho pakeng tsa 2021 le 2025, mapolesa a 29 a ipolaile a sebedisa dithunya tsa mosebetsi. Re le Democratic Alliance re elelletswe hore maponesa a sebetsa ka tlasa kgatello e kgolo mme ha ba fumane tshehetso eo ba e hlokang. DA Freistata e tla tswela pele ho tseka hore ba thuswe haholoholo hobane boipolaong ba bona hona ho ama setjhaba ka kakaretso.